Blog Talk Radio.
Monzi di ganni karubari habayu munyami babaro yare gani ja kengerewe ademe sumusadaba atonagu wachanjague abiri dana maranso ashushanyu kwaneza kuriwe abiti shusho yumugororoti ikore ivyaha vyanje yampiri urupurubi kubiwe n'umwana w'imana niyo ntsinzi nirata
Haleluya. Mwakoze cyane kuhanga bw'ijuma kudushyira indirimbo nziza cyane. Uko rero twabisezeranyije abakunzi ba radio Iteme mu kiganiro cyatambutse kuwa gatatu, ikiganiro urwatubyaye, twabamenyesheje yuko ubu hagiye kongera kuboneka ikindi kiganiro kizajya gitambuka buri wa mbere isaa moja za Paris cyangwa se Ufaransa, arizo saa mbiri i Kigali mu Rwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero nk'uko twabibasezeranyije isaha n'indi yirageze, tugiye kubagezaho ikiganiro gifite insanganyamatsiko yitwa ngo iyobokamana na politiki. Ni ikiganiro muzajya mugezwaho nanjye Umuhoza Benoit mfatanyije na Pasteri Bahati Mukanyaraje yivuge. Ariko mbere yuko tujya mu bisobanuro byinshi cyangwa se kutangira kwivuga, reka mbanze numva umutumirwa wacu ko yamaze kwinjira muri studio, noneho niturangiza turahita dutangira gahunda yacu ibiganiro. Pasteri Bahati, waba unyumva?
Ndakumva neza.
Murakoze cyane. Nukuza kureba ku ruhande niba nta televiziyo cyangwa se ibiganiro bitarimo bica ku rundi ruhande, noneho tugatangira ikiganiro cyacu. Bwana Pasteri Bahati, mbere yuko tutangira kuvuga uri we, reka tubanze tuguha akanya uvuge Uwiteka usenge, hanyuma noneho utangire ikiganiro cyacu.
Dusenge Imana, turagushima Mwami Imana, urakoze kugira neza kwawe. Ni wowe Imana waremye ijuru n'isi, ni wowe washyizeho ibiriho byose, wiha ubugingo birahumeka, ni wowe washyizeho ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza, ni wowe washyizeho Mwami Imana ubugingo mu bana b'abantu. Duhagaze hano rero muri kano kanya, nta kindi tugambiriye uretse kuvuga ibigwi byawe no gukomera kwawe n'imbaraga zawe uko ari uri hejuru ya byose. Pawulo yavuze neza ngo dukubita hasi tishyira hejuru kurwanya Imana. Abo ni abahamya bitoranirije bashira amanga kugira ngo bacishe bugufi kamere muntu, hanyuma icyubahiro kibi cyawe. Icyo kiduhuje uno munsi rero, turasaba kugira ngo abumva kino kiganiro, bamwe bashobora kubyumva ukundi kubera uko kamere zabo ziteye, ariko abandi ikababera igisubizo cy'iby'imitima yabo yifuzaga kumva. Ubuntu rero bane natwe, kandi ubushobozi bwo gukangurira imitima y'abantu kumva ukuri no gusobanukirwa no kuva mu mwijima, mu izina ryawe ryera. Amen.
Amen. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero nk'uko twabibasezeranyije isaha n'iki tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, Bwana Bahati, uri pasteri. Abantu bashobora kuba hari abakuzi, ariko bashobora no kuba hatari abakuzi, kuko iki ni ikiganiro ye nawe tubashije gukora bwa mbere, kandi ntekereza ko kizakomeza igihe Imana izatubashije kuba tugifite umwuka w'abazima cyangwa se igihe nikitwemerera. Bwana Pasteri Bahati, uri muntu ki? Uri muntu ki? Turavugana uri hehe? Wabwira abatwumva uri we, hanyuma noneho ikiganiro cyacu kigatangira nyirizina.
Cyambe nitwa Laurent Bahati, ndi umugabo wubatse ufite abana batanu, mba mu gihugu cy'Ubuholande, mfite imyaka myinshi maze mwiyobokamana kuva mu mwaka wa 1990 kugeza muri 2021 uno munsi tuvugana. Ndi umwe mu bigisha ba Bibiliya, mfite imbuga nyinshi nigishirizaho Bibiliya kuva muri 2014, za WhatsApp group na za YouTube na Facebook. Twigisha abantu kugira ngo tubabere umuhuza n'Imana, tubahuze n'Imana kugira ngo abantu bace ubwenge bwo kumenya kugendana n'Imana, kuko tubona ko Imana isa nk'aho abantu bayitesheje agaciro mu bihe nk'ibi turimo. Muri make, nduwo nguwo. Benshi baranzi bajya bankurikirana baranyumva, ubwo bataramenya nabo baraboneraho kuza kumenya uwo ndiwe. Urakoze
cyane Pasteri Bahati. Lola, turimo turavugana uri mu gihugu cy'Ubuholandi, nabyumvise ko ari umugabo ufite abana, ni umugabo wubatse, kandi akaba ari umuntu umaze igihe mu bintu by'iyobokamana. Ikiganiro rero nyirizina nkuko mwabyumvise ni iyobokamana na politiki. Tugiye kwinjira rero muri ibintu, ariko reka mbanze menyesha abatwumva yuko mbere yuko iki kiganiro tugitangira tumve impamvu twateguye cyangwa se twifuje ko Abanyarwanda babasha gusobanukirwa impamvu ya kino kiganiro n'uburyo navuze nireka nshaka uyu mugabo turebe ukuntu twajya dukorana ikiganiro ibiganiro cyane cyane by'iyobokamana. Reka nshyiriho abatwumva noneho gato ya mitemperaho mbaze ibibazo umuvandimwe cyangwa se pasteri Bahati. Abadukurikiye rero mwumva impamvu twahisemo kugira ngo dutumire uyu muvugabutumwa hanyuma dutangire tuganire ku ijambo ry'Uwiteka.
Mbere n'uwa kabiri ibitabo by'abandi muragenda mubona kenshi ko Dawidi yahatswe kwicwa na Sawuli, ariko kandi hakagerageye Sawuli Imana imushyira mu maboko ya Dawidi. Dawidi afite ubushobozi bwo kumwica, ariko Dawidi akamwihorera. Reka ngaruke ku ibi bintu ni politiki, iby'ubwami bwa Sawuli na Dawidi. Niyo mpamvu nigeze kubwira abantu ni Bibiri y'ubwayo yuzuyemo politiki. Ancien Testament buriya iri politize, iburira abanyapolitiki, ibwira abategetsi, ibwira abapagani, ibwira abanyedini, ibwira abaperezida, ibwira abasenateri, abadepite, abacamanza. Ancien Testament ni igitabo kiri politize, kivuga ibya politike by'ubutegetsi.
Banyarwanda, Banyarwanda kazi rero mwabyumvise yuko Bibiliya irimo politike. Umuvugabutumwa pasteri Bahati ati Ancien Testament cyangwa se isezerano rya kera ririmo politike, rirabwira abapasteri rikabwira n'abakozi b'Imana. Birumvikana ubwo turavuga abarimu, ba pasteri, ba bishopu, ba apotre n'abandi bafite amatitire akomeye mu byerekeye iyobokamana. Niyo mpamvu rero twashatse Bahati, pasteri Bahati, turavuga tuti reka noneho twinjire muri iki kintu cyitwa isezerano rya kera rivuga kuri politike, rikongera rikasubira inyuma rikavuga ijambo ry'Imana. Bwana pasteri Bahati, abantu bari mutumvisha aka kanya uvuga yuko Bibiliya irimo politike, bashobora kumva yuko politike ishingiye ku bugizi bwa nabi, ku mateka yaranze igihugu cyacu, byaba bidafite n'itandukaniro cyane n'ijambo ry'Imana. Reka mpera aho ngaho kwanza, kugira ngo batwumva bumve yuko abanyepolitike cyane cyane ndavuga ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, mumbabarire ni nacyo ndi bwibandeho cyane, we nari zaba ngombwa tuzajya no mu karere kuko ibi ni ibiganiro bizahoraho. Abashobora kudukurikira bashobora kuvuga bati ijambo ry'Imana, Bibiliya ni ryo abanyepolitike bashingiraho bafata ibyemezo byo kuniga cyangwa kwica Abanyarwanda kuko ni politike. Bwana pasteri Bahati, kamone ryawe.
Murakoze ku ijambo. Nkuko nabisobanuye, buriya Bibiliya nta kintu kiri kuba ku isi mu bana b'abantu Bibiliya itavugaho. Impamvu twavuze yuko mu isezerano rya kera harimo politike nuko ari ubutegetsi bw'abami, abatware, byose byaganishaga mu kuyobora abaturage b'igihugu cya Isirayeli cyangwa se n'andi mahanga yari akikije Isirayeli. Ariko ikintu kimwe tugomba kumenya nuko buriya abantu twese iyo tuva tukagera turi inkomoko y'umuntu umwe witwa Adamu, turabuzukuruza ba Adamu. Buriya abantu bajya bavuga ngo ingo ngo Imana yarandemye, ngo Imana yaraturemye. No, ntabwo Imana yaremye. Imana yaremye umuntu umwe w'umugabo, irongeriremo umuntu umwe w'umugore. Abantu bose batuye umubumbe wo ku isi ni urubyaro rw'abo bantu babiri baremye. Nta bindi bintu Imana yongeye kurema, no mu bifite ubugingo, inyamaswa, amatungo, byose yaremye ikigore n'ikigabo. Ibivuka, ibi bikomokaho byose bivuka ni bivukano bivuka ku byaremwe n'Imana. N'abantu rero twaremwe, twavutse ku bantu baremwe ari babiri, umugore n'umugabo, Adamu na Eva, ariko tukaba dufite ikintu duhurira ko twese duhurira ku kintu cyitwa kamere y'inyokomuntu. Iyo kamere y'inyokomuntu rero nicyo giti gishamikiye mu mitima y'abantu, kirimo ibibi kikabaho mo n'ibyiza, ariko ibibi bikaganza bitewe n'uko umuntu adafite ubushobozi bwo gukora ibyiza. Nkuko Pawulo yatanze ingero z'umutima nama unyinyurana n'amategeko y'umutima nama, ati nifuzaga gukora ibyiza ariko ngasanga ibibi byanyitanze imbere. Ni ukuvuga ngo rero iyo dukomoka twese kuri Adamu kamere mu, dufite ingeso zimwe, dufite ibitekerezo bimwe, dufite imikorere imwe, dufite ukwifuza kumwe, turi impanga kuko dukomoka ku muntu wa kamere. Rero abategetsi cyangwa se abami cyangwa se inyifato y'abaturage babonetse mu bihe by'isezerano rya kera mu bihugu by'amahanga no mu Bisirayeli ubwabo, ntaho bitandukaniye n'inyifato n'ingeso za kamere z'abantu b'iki gihe, kuko twese turi aba kamere. Bisobanura neza rero bariya abami tuvuga bo mu isezerano rya kera, dushaka yewe duhere mu gihe cy'umunara wa Babeli, abantu ngo bubaka umunara, tugende dukomeze mu gihe cy'abami ba Sawuli, abo wumva ba Dawidi, abo wumva ba Yehoshafati, ba Yerobowamu, ba Rehobowamu, abo bose bakuro babayeho Nebukadinezari, kamere yari imwe, igitugu cyari kimwe, kwica, kurenganya, kunyaga, gusahura. Tuvuge urugero nk'umwami witwa Ahabu. Ahabu yari umwami ukomeye, afite umugore w'umunyamahanga witwaga Yezebeli, ariko ntiyaterwa isoni no kubona umutima kamere ye yifuza uruzabibu rw'umuturage we witwaga Naboti. Ngo ababazwa mu mutima nuko Naboti yamwimye uruzabibu, ishyamba ry'uruzabibu iryo tongo, ngo agenda afite agahinda. Urumva ni ya kamere yo kwifuza no kutanyurwa, kandi Ahabu ubutunzi bw'igihugu bwose bwari mu maboko ye n'abaturage, ariko ntiyanyurwa kugeza ubwo agiye bivugana n'umugore we baragambana, bashyiraho abagabo b'ibigoryi bagambanira Naboti, Naboti bamutera amabuye baramwica, hanyuma Ahabu azungura uruzabibu rwa Naboti. Uretse ko cyo gihe Imana yari hafi mu bantu ikavuga mu kanya gato nk'ako guhumbya, Imana ibibihishuriye yari yaragenda arabimubwira, amubwira n'ingaruka zabyo n'ibizamubaho n'umuryango we wose, ko yisha akazungura ataho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho zizarigatira n'ayawe n'abana bawe n'umugore wawe Yezebeli. Ibyo byaha byakorwaga n'abami b'icyo gihe n'ako kagambane, nuko kwifuza no gusahura no kunyaga no kwica, n'ubu nibyo bigaruka ntaho byagiye, kuko kamere z'Abahabu, kamere z'aba Hezekiya, kamere z'abariya ba Dawidi n'abandi bose nizo nari iki gihe bafite, yaba ari mu nzego z'ubuyobozi, yaba ari uwo ari we wese kiremwa muntu, izo kamere zirwanyira muri bo. Rero inyifato y'inzego z'ubuyobozi muri Bibiliya ni nayo nyifato y'inzego z'ubuyobozi bw'iki gihe, kuko buri Ancien Testament ivuga kamere za gipagani, abantu b'abapagani, abantu bakizera, abantu badafite kubaha Imana muri bo, biyobora bakora ibyo bashaka byose, ibibabaho byose n'ibyo bakora biri biblique, ntaho bitaniye n'ibya bicyo gihe babayeho. Niyo mpamvu rumvuga ngo inzego z'ubutegetsi ntago zibone kubu ngubu gusa, zahereye no mu gihe cy'isezerano rya kera. Inyifato y'abami ni nayo nyifato y'abaperezida b'iki gihe, kuko ntago bizera, ntago bari mu mwami. Ingeso ni zimwe, kwifuza ni kumwe, kugira nabi ni kumwe, kugambana, kubeshya, ibinyoma, byose ni bimwe. Gusa itandukaniro rihari ni nuko mu isezerano rya kera Imana yabaga iri hafi y'abantu ikahagurutsa abahanuzi vuba na vuba, kubera igitinyiro Imana yabaga yabashyizeho n'amagambo yayo yabibahishuriye, bakihutira kujya kureba abo bami no kubatongera no kubihaniza no kubabwira yuko Imana ibarakanye. Ariko iki gihe cyo turimo, nta mutegetsi cyangwa umuyobozi uwo ari we wese yakora amafuti cyangwa amakosa ngo ubone hari umuhanuzi cyangwa se umupasture cyangwa se uwari wese wahaguruka ngo ajye kumucyaha mubwire ubutumwa Imana imuhaye y'ibyo ari gukora bishye nabiha kubivuga usanga ari babaturage banyarucari badasobanutse cyane badafite igitinyiro bibera mu byaro batanazwi ariko mu rwego rwo kwita abakozi b'Imana nta watinyuka perezida w'ubu cyangwa se ngo atinyuke ministre cyangwa umujenerale cyangwa umumajoro ngo agiye kumubwira ngo Imana ivuze ibi n'ibi 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 kuri wowe kiretse ugiye kumubwira ibishyigikira amafuti ye ugiye kumubwira ibyiza ariko n'ujya kumubwira ibibi ubuzi yuko nawe uri buhasiga gatwe muri make rero ntizingiye mu magambo nta biri kuba ku gihugu icyo ari cyo cyose bitandukanye n'ibyabaye muri Bibiliya ndibaza ko ariko nagusubiza ukuntu Bibiliya iri politike nayo mu mateka y'imibereho y'ikiremwa muntu cyangwa muri organization z'ubutegetsi murakoze
murakoze cyane Pasteur Bahati hari igisubizo usubije ikibazo naringiye kukubaza kuko naringiye gufata ibintu uvuze kandi mu by'ukuri ni ibintu wumva byumvikana kandi ibintu bisa naho kuko biri mu bwenge bwinshi umwami Ahabu nkuko warubivuze umbabarire kuko ntabwo mfite ubumenyi bwinshi cyane mu bintu birebana na Bibiliya ariko ndagerageza aho nzajya wumva ntavuze neza ujye unkosora kugira ngo naza gukora amakosa umwami Ahabu yari afite ibyangombwa bihagije yari umwami utegetse uganje agira ishyari arangije afata icyemezo cyo kwica umukene wari wifitiye agasambu ke hanyuma sindi bujye muri detail kuko wari umaze kubivuga arangije kumwica haza abahanuzi baravuga bati aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti nawe n'umuryango wawe cyangwa se na madamu wawe niho zizarigatira amaraso yawe nari ndiye kukubaza ikibazo kimwe rero ubwana Pasteur Bahati Imana cyangwa se Bibiliya ari nayo tukigenderaho uyu munsi ari naryo jambo mu by'ukuri abantu basoma bakumva barahumurijwe ba Kristo ndavuga ni gute aka kanya amaraso y'inzira akarenganiwe na mereye nko mu gihugu cyanjye atari mahorerwa kandi ari menshi cyane ukivuze ariko ndagira ngo usi n'ugisesenguraho cyane kuki aka kanya amaraso ya kera atari mahorerwa nk'uko bikwiye cyangwa uko ubidusobanuriye cyane cyane kuri uwo mukozi w'Imana warenganye gusazira akantu k'agasambu kandi tubaza kugenda tugaruka ku karengane reka we na mite n'agaheraho twagiye tubona nko mu Rwanda reka ntange urugero rufatika nka Rwigara umuntu wagerageje kugaragara mu bikorwa nyirizina byo kubaka FPR reka wenda tuvuge ko mu by'ukuri Kagame cyangwa se ubutegetsi bwa Kagame bwafashe icyemezo cyo kumwica kugira ngo burebe konda ibye abitwanda ndatanga urugero inganda ze zaratwawe amazu yarasenywa nagiye nitegereza naho umudamu we yagiye gupfukama mu isambu kugira ngo Imana itabare iyo sambu batayitwara sinzi niba barayitwaye cyangwa batayitwaye ariko amaraso abantu bameze nka Rwigara abantu bameze nka Kizito n'abandi bameze nk'abo tutari butindeho atari mahorerwa wa Pasteur Bahati
ya reka mbisobanure muri ubu buryo kugira ngo bize gusobanuka neza n'abatwumva babisobanukirwe isi yubatswe n'inzego zitatu zikomeye mu buryo bwa administration cyangwa se bwa organization ya nation cyangwa se y'ibihugu hari itsinda rya mbere urwego rwa mbere hari inzego z'ubuyobozi bw'igihugu urwego rwa kabiri ni inzego z'ubuyobozi bw'iyobokamana amadini cyangwa se imyemerere urwego rwa gatatu ni abayoborwa aribo twita abaturage ni ukuvuga ngo rero urwego rw'iyobokamana ndasubira kandi mu isezerano rya kera ubwiza bw'Imana bwabaga kubo Imana yatoranije tuvuge nko mu rwego tuvuge nko muri Bibiliya habayeho abacamanza habaho abami habaho abatambyi habaho n'abahanuzi akenshi rero Imana yakoreraga mu bahanuzi kugira ngo babashe kujera izo nzego ebyiri abantu bakomeze kuba muri organization yo kugendera mu mategeko y'Imana ariko Imana abariyo iba superior iba hejuru ya byose itegeka urwego rw'abami cyangwa se guverinema aribyo by'ubu kandi itegeko n'urwego rw'iyobokamana aribyo twita amadini yose ndapfa ati bya kera mbishushanye n'iby'iki urwego rero rwa politike cyangwa se n'urw'iyobokamana ni inzego ebyiri zikorana ariko inshingano zazo ni ugushyira abaturage mu bumwe no mu bwiyunge no mu mibanire myiza bakabigisha amategeko cyangwa se disipline y'uburyo kamere z'abantu zigomba kugenda zibana mu mahoro no mu rukundo no mu guhuza nk'umuryango nka famiye n'ubwubahane kugira ngo Imana biheshe ishema mu baturage bayo ariko rero iyo izo nzego ebyiri zirwaye urwego rw'iyobokamana rurwaye rutari mu mana rutumvira Imana n'urwego rwa guverinema cyangwa rwa politiki narwo rutumvira Imana ahubwo bigasa nk'aho izo nzego ebyiri zakubise kudeta zihimuye ku mana ziyigizayo izo nzego zihita zishyiraho amategeko yazo ubwayo ubutegetsi bukayobora abaturage uko bubishaka n'abanyamadini bakayobora abaturage bakigisha abaturage uko babishaka ni ukuvuga ngo aho Imana iba yigijweyo nta kibanza iba ifite ku buryo ibareka ikareka kugira ngo ibanze noneho bo biyobora ubwabo hanyuma bazabona ingaruka z'ibyo bari gukora kuko ahatari Imana kimwe n'ibi ahatari Imana hari Satani n'ahatari Satani haba hari Imana kandi ibikorwa by'Imana muri abo bantu birigaragaza n'ibikorwa bya Satani muri abo bantu bikigaragaza ijambo rimwe rikavuga ngo avumwe uwiringiye umwana w'umuntu buriya hari imivumo tuzavugaho petete Imana nidufasha abantu bagenda n'abatabizi ni imivumo itatu ariko genda avuga ubungubu umuvumo umwe ni umuvumo uvuga ngo avumwe umuntu wese wiringira undi muntu bisobanura ngo ugomba kwiringirwa wenyine n'umwe ni yo mana yonyine y'umwami wacu Yesu Kristo ni nayo igomba kubahwa ni nayo igomba gushyirwa hejuru mu bintu byose iyo rero abantu bigije y'Imana reka mvuge cyane cyane nk'ubushakashatsi jyewe nakoze ku bwoko bw'abanyarwanda ndetse n'abanyafurika muri rusange hari ibintu bibiri abantu bafanatiza cyane bakanabiyoboka bakanabyumvira abaturage bakunda kumvira abayobozi cyane kuruta kumvira iyo mana yaremye abantu n'ibintu ikabitereka ku isi abantu kandi mu gihe bumvira abandi ntibasobanukirwa umwuka ubiri inyuma uri gukoresha ababayobora kuko iyo abaturage bageze aho bazamura umuperezida w'igihugu bakamushyira ku bushorishori bakamuramya bakamuhimbaza bakamugira igitangaza ubwo bwo ni ukuvuga ngo icyubahiro cy'Imana kiba cyakubiswe hasi umuntu aba yasimbuye Imana mu mitima yabo iyo abaturage bazamuye umushumba ngo ni umushumba w'itorero ngo ni apotre ni pastere ni bishop ni musenyeri ni papa wa Roma ni archbishop sinzi n'ibindi n'amazina menshi bakamuzamura bakamushyira hejuru ubwo ni ukuvuga ngo Imana muri ba baturage bayakubiswe hasi yiruka mu cyubahiro cyayo cyashyizwe ku ruhande tugaruke rero hakaba hari ijambo Imana yavuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha umwana w'umuntu abantu bashobora guha abandi bantu ibyubahiro ariko ibyo byubahiro Imana umunsi yabikubise hasi abantu bakumirwa kandi bagatangara urambajije uti rero iyo abantu bagirirwa nabi nabo bose umpayemo eza example kandi byarabaye turabizi no mu makuru biravugwa n'ahandi hose biraba n'ibitazwi birakorwa ukambaza uti se abo bantu bazahorerwa ryari icyo umuntu abiba icyo azasanga iyo Imana ijya kwigisha abantu igakoresha amagambo tuvuge nk'uko ikamumekeramo amagambo nigisha abantu abantu bakankubita imigeri bakanyiyama ari umwuka w'Imana uri kumvugiramo akanyigizayo bakanga kumva ibyo mbabwira imana igahagurutsa n'abandi n'abandi bakanga kumva icyo gihe bazigishwa n'ibihano mu bihano rero imana ikoresha ikoresha wa mwuka uri muri babandi bagasubirana mu bwabo bagatangira kwicana ubwabo no kugambanirana no kugiranirana nabi imana ikabyihorera ikabiha igihe kuko hari n'abandi baba batarabisobanukirwa ibiri kuba ariko igihe cyo guhorerwa iyo kigeze abantu barahanwa noneho hakaza amaraso mashya n'imyumvire mishya n'imitekerereze mishya n'icyubahiro cy'imana kikazongera kugaragara kuko abanyagasuzuguro bose bavuyeho kubera iki mvuze gutyo abisirayeli bava muri egiputa bari buzuyemo intagondwa z'abantu bapingaga mose bakamupinga kandi ibimenyetso n'ibitangaza imana yerekaniraga muri mose nabyo bakabisuzugura bitwaga badata bakora babiramu bakagenda bagandisha abantu kumvira imana ikorera muri mose imana irabihanganira nigejeje igihe cyo kujya mu butayu kwambuka inyanja baramugumukana imana ikora igitangaza barambuka bageze mu butayu barivovota bivovotera mose ntibashatse gutumbera ya mana iri gukoresha mose ahubwo amaso ya kamere zabo yakomezaga kureba mose ko ari wabazanye mu butayu kandi si mose wabazanye mu butayu ni ya mana ikorana na mose yabazanye mu butayu batangiye kumwivovotera watuzanye no kwicwa n'inzara n'ibindi bavuga amagambo menshi benda no kumwica umujinya w'imana urazamuka isiratigita batanakora na biramu n'imiryango yabo imana irabica kubera umujinya ariko ikintu imana yaje kuvuga cya nyuma nicyo gikomeye iravuga iti isezerano ryo ku Gikanani ntago muzaryinjiramo kuko mwandakaje jyewe uwiteka mwese muzashirira mu butayu kugeza urubyaro rwanyu ruzakurikira nirwo ruzinjira mu gihugu cy'Ikanani korera rero ntago gupfa kuza nk'uko kera kwazaga ahubwo imana ibanza gutegura abantu kugira ngo babanze bisubireho ariko kandi hakabaho abantu baba barateguwe nko kuzabera ibitambo abandi ndaguha urugero buriya wakwibaza uti kuki Yohana umubatiza ko Yesu yari ahari babonana amaze no kumubatiza kuki Yesu yemeye yuko yo Herode yica aca umutwe Yohana umubatiza oya igikorwa cya Yohana umubatiza cyari kirangiye asimbuwe na Kristo bugikubita Stefano yatewe amabuye aribwo ubutumwa bw'umwuka wera bugitangira ariko ntibyigeze bihagarika ubutumwa hari abantu baba barateguwe mu buryo bwo mu mwuka kubera sacrifice abandi bakicwa bakanyagwa bakarenganywa kugira ngo izo nzego z'ubuyobozi zigize abamarayika n'abatagatifu zikabeshya abantu yuko bakorera ibyiza ibyo zihishe biseruke bijya habona n'abandi bantu bose babibeshya ngaho babibone babimenye kwihorera rero ntigushobora kuza rya jambo Yesu yavuze ngo nta gitwikiriwe kitazatwikururwa ibintu byose bitwikiriwe bihishwe by'amanyanga by'ubugome by'ubwicanyi biri mu bitekerezo by'abantu imana ibihigiye ngo bibanze bijya habona ku karubanda bizamenywe n'amahanga n'ababyibeshyaho bose babone ko abo bantu babibeshyeho maze igihe cyo guhana nikigera ibintu bisopane maze ibyago byinjire hongere haze izindi generasiyo nshya n'ubutegetsi bushya nabo baha imana bashyashya uko niko imana ikora ibintu kandi ibyo biri biblike ntawabihakana rero abo mbwiye n'abandi bose bagenda barenganya birababaho kugira ngo bisohore bigaragaze bihishure n'ibindi byose abantu babitse mu bugome bwabo n'ubugizi bwa nabi bwabo amahanga abimenye erega imana iravuga ngo ibyo urabikora ngaceceka ngo ukibwira ko mpanye nawe ngo ari kumenye ko hari igihe nzabishyira ku mugaragaro byose uko bimeze ntabwo rero guhorera imana yihutira guhorera itarabanza kwambika umuntu ubusa ngo imwereke ko stoke y'ubugome n'ubugizi bwa nabi mwuzuyemo igomba kubanza ikabishyira ku karubanda isi n'ijuru bose bakabibona bakavuga bati ese ni uku byari bimeze ese uyu muntu niko twamwibeshyagaho ese ubundi aba bantu niko bari bameze abantu bagatangira kubitekerezaho abantu nibwo batangira gukanguka nuko Imana ikangura ubwenge bw'abantu buhoro buhoro rero ibyahanuwe n'iby'abantu babibye bagatangira kuzabisarura rero buhoro buhoro uko niko nagusubiza mu magambo make
urakoze cyane Pasteri Bahati ku magambo meza kandi numva ngiye ubwandi ukuyavuga numva mu by'ukuri ndimo nsobanukirwa kurushaho kuko hari ibimenyetso uri mutanga kandi byanditse muri Bibiliya ari nayo cyane cyane twagiye dushingiraho kugira ngo tukore iki kiganiro aho twatangiye tuvuga tuti iyobokamana na politike hari ibintu ubaye nkuvugaho cyane kubirebana nuko ubuyobozi cyangwa se abayobozi bamwe bagenda bashaka kwiha ibyubahiro birenze ari naho usanga kenshi Imana yanga wabivuze uti Imana ntikunda gusangira icyubahiro cyayo n'abantu kuko wabivuze neza mu byanditswe icyo rero ndumva tukirarikiye abanyarwanda mu minsi iri imbere tuzagenda tubiganiraho tuzagenda tubigarukaho nkaba ndarikira abanyarwanda bakurikira kino kiganiro gutegura ibibazo cyangwa se abumva banabo bafite icyo bashobora kuvuga kuri ibi bintu ni uburenganzira bwanyu hari nomero ya telefone mubona kuri screen za telefone cyangwa se za ordinateur zanyu ziriya nomero ni za WhatsApp wohereza ibitekerezo byawe cyangwa ibyo wifuza tukazabikoresha cyangwa se tukazagerageza kubisubiza tukabibonera igisubizo uko dushobojwe tuboneho n'umwanya wo kwisegura kuko YouTube yacu live ntabwo irimo ikora ikoje ikiganiro kimuzamu gifite kuri YouTube aho muzatanganaho ibitekerezo ku buryo buri muntu wese tuzasubira inyuma tugasoma ibitekerezo byanyu turacyari mu kiganiro rero nyirizina ikiganiro nkuko mubyumvise cyangwa se nkuko mubibona ni ikiganiro iyobokamana na politike Bana Pasteri Bahati njye kubaza ikibazo kimwe nakunze gutinda cyane ku buyobozi cyane cyane abanyepolitike mu by'ukuri hadi hagaragara akarengane wavuze ku Yohana waciye umutwe akawucibwa na Herode abujije ubusa gusa kubera amarangamutima y'umuryango umukobwa we wari wishimiye yuko yagombye nako yaramaze gukora igikorwa cyiza imbere y'umwami ariko umudamu abigiramo uruhare ku buryo Yohana umubatiza yaciwe umutwe ubwo yawuciwe na Herode ubwo ibyo wabisobanuye cyane birumvikana ugerageje ushobora no kubihuza n'ibibazo bya politike biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nagira ngo nkomeze cyane gutinda ku gihugu cyanjye cy'u Rwanda ubwo niba ngombwa tuzajya no kuri mu biyaga bigari tuzagenda tugarukamo reka rero nkubaze ikibazo kimwe nibaza ndimo nibaza wenda ndarimo nanagitekerereza n'abanyarwanda bashobora kuba batwumva bana Pasteri Bahati umusibo uyu munsi turi kuwa mbere ya umusibo ngira ngo n'ejo cyangwa uyu ejo nibaza nibwo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda habayeho amasengesho ngaruka mwaka na amasengesho mu by'ukuri ahora abaho uri mwaka yo gusengera igihugu cyacu ayo mu bise ngo national prayer na amasengesho mu by'ukuri ubona ko ategurwa n'abakozi bitwa ko ari ab'Imana ndagaruka kuri iki kintu mu mwaka w'2014 hateguwe amasengesho nayo ameze nk'ayangaya ahurirana n'urupfu rw'umunyepolitike cyangwa se ry'uwahoze ari umusirikare waje guhunga agahunga ubutegetsi bw'u Rwanda abuhungira muri South Africa ariwe Colonel Patrick Karegeya muri ayo masengesho ategurwa n'abakozi b'Imana harimo Pasteri bita Antoine Rutayisire ayo masengesho bamaze gusenga bamaze gukora ibyo bagomba gukora batumiza perezida muntu yakwita ko ari umwami w'igihugu cy'u Rwanda perezida w'u Rwanda ntabwo wenda abanyarwanda babishimira wenda icyo kintu cyo gusengera igihugu cyangwa icyo ahubwo yewe yihutiye kubwira abari muri ayo masengesho ndetse n'abarimo wari minisitiri w'intebe ndaza kumuvugaho gatoya mbihuze n'ibintu rimwe na rimwe wari umaze kutubwira ibirebana na bana boti n'abandi icyo gihe Kagame yaravuze ati nabonye abantu bari kuri za Twitter n'abandi bavuga ibintu bavuga yuko mu by'ukuri urupfu rwa Karegeya basa n'abaruci iruhande aza kuvugamo uwitwa Gadamie Habumuremyi wari premier ministre ati nawe namubonye akomeza gusa naho aca ku ruhande ikibazo ukuntu giteye atari ko kukimutishimira ko mwakoze icyo kintu cy'umuntu ushobora kuba atifuye izineza igihugu mukabigaragaza ko mwa kuyishwe kandi igihugu kikaba kinabyishimira ni muri iyo sansi yagerageje kubivugamo ndetse abantu bari muri icyo kintu kitwaga ko ari ugusengera igihugu cyateguwe na pasteur birumvikana Antoine Rutayisire Antoine Rutayisire akunze no kumvikana ko ari mu bantu bari muri ya komisiyo ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge birumvikana bw'abanyarwanda abantu bakoma mashyi kumunyarwanda yicwe South Africa yari yarahunze bakoma mashyi ibyo byararangiye kugeza na n'isaha ejo amasengesho arateguwe Antoine Rutayisire yararimo nta munsi n'umwe byumvikanye ko nibura Antoine Rutayisire yashoboye gusubira inyuma ngo nibura yicuze cyangwa asaba abanyarwanda imbabazi kuba mu bantu bategura amagambo nk'ayo ngayo hakavamo ibigwi by'umukuru w'igihugu ahashima akavuga yuko bishimira kuba barisha umuntu mu masengesho yitwa ko ari yo gusengera igihugu bwana Pasteur Bahati ikintu cya Pasteur gutinyuka gutegura amasengesho hari hakavugirwamo ibigwi byo kwica abantu ukivuga wiki nka Pasteur
Ok murakoze kuri icyo kibazo mumbajije ndagisubiza muri ubu buryo ibyo bintu bibananye narabikurikiranye ndabyibuka ariko nshaka kukubwira yuko muvandimwe Benoit hariya cyane se n'ibyo byateguwe ejo no navuga yuko ari inzego zibiri zimwe navuze kare iyobokamana rikorana na banyapolitike kuva na kera ibyo byarakoranaga Imana ikubitwa coup d'etat ikigizwayo birakorana turabigarukaho muri bibiri n'ubwami bubiri rero mu buryo bw'umwuka n'ubwami bubiri ubwami bwitwa ngo n'ubwiyobokamana n'ubwami bwitwa yuko ari ubw'ubutegetsi buyobora abaturage Yesu mu butumwa bwe mu byanditswe byiwe muri Yohani igice cya karindwi umurongo wa karindwi muze kuwasoma Yesu niwe ugaragaza ubwo bwami akabutandukanye avuga icyo bita abisi n'umwami wabo Satani akabwira abigishwa be ko nabo ari abe niwe mwami wabo Yesu niwe mwami wabo bigishwa be itorero ariko akababwira ngo abisi nibabanga muzamenye ko ari igihe babanje kwanga Bibiliya bidusobanurira neza hari icyo bita ubwami bwa Kayizari nimba Yesu bamugerageshaga umusoro ababwira ngo Kayizari mumuhibye n'Imana muyihe ibyayo ibyo byabwirwaga abaturage wo Kayizari afite amategeko ye ariwe leta Imana nayo ifite amategeko yayo ariyo mana y'abantu bose hariya rero n'uruhe rwego rwari rwatumiye urundi rwego n'urwego rw'iyobokamana rwari rwatumiye Kayizari kuza kwifatanya nabo Kayizari rero we ni umunyapolitiki ntabyo kuvuga ngo arakorera Imana ngo aragendera mu mategeko y'Imana ngo arategereze iby'Imana imubwira gukora ngo abari ibyo akora oya akora ibintu uko abyumva bitewe n'umwuka umuri inyuma umukoresha rero ubwo bwami nakwita ngo bwiyobokamana reka mbugereranye n'itsinda ry'abafarisayo abafarisayo kuko nibo bakoranye na Herodi cyane bakorana na Pilato basezerana isezerano n'ubwami bw'abaroma yuko ibyo Roma izabategeka byose nk'ubwami bubakoroniza bazabyubahiriza abayobozi b'amadini cyangwa se abakuru b'idini b'abafarisayo nibo bari bahagarariye abaturage mu iyobokamana bari bararetse Imana bayitera umugongo ntibashakaga no kumva ibiva ku Mana n'abahanuzi ntibabumvaga bo baragiye bigiranira amasezerano na Kayizari baramubwira bati ibyo dutegeka byose tuzabikora ariko icyo waturekera uzaturekera imihango yacu dukora mu rusengero n'Imana yacu Kayizari ati se ibyo gusa mupfa kuba munyumvira mugakurikiza amategeko yanjye iby'Imana yanyu n'ibindeba uko niko abafarisayo babashije ko kuorganiza abayoboke b'idini kugira ngo bagendere munsi y'ubuyobozi n'amategeko bya Kayizari. Kayizari yari uwisi. Kuvuga ngo ibyabaye rero uri kumbwira ndabyibuka. Iyobokamana ryatumiye Kayizari kuza kwifatanya nabo. Kayizari hari ibyo yari afite mu mutima we by'umunezero y'ibyo ari gukora, kuko warengera inyungu ze, ugarengera inyungu kuvuga ngo z'Imana. Ntabwo ubwami turimo bw'ikigero bwo kurengera inyungu z'Imana ngo kunezeza Imana. Oya, ni umuntu kwinezeza n'abantu kwinezeza ku giti cyabo no kukamereza abantu zimeze kino gihe. Bisobanura ngo rero none se Benoit mwumvaga ari buze ko Yesu yavuze ngo ibyuzuye mu mutima w'umuntu n'iby'akanwa ke kavuga. Nimba ari Abanyarwanda, nimba ari Abarundi baca umugani ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Umuntu stoke yari afite ibimwuzuyemo nibyo yahaye abo ayobora. Stoke rero afite ni iyihe? Stoke imurimo yagiye anayitanga no mu madiskuru, arayivuga cyane. Inyondi zica isazi, ibigwarasha, abanzi b'igihugu, ibipinga, ndaribwaribwa. Disikuru ubona yuko atari disikuru zifite impuhwe n'imbabazi n'ukwihanganira abandi, ni disikuru zigaragaza ikimurimo n'ikimukoresha. Aratumiwe, ahawe mikrofoni. Mese Benoit ko ibimwuzuyemo ari biriya yari kuza akabwira ngo nimume mikrofone ngo dufungure muri Matayo 11 umurongo wa 5 cyangwa se muri Yakobo cyangwa se muri Yohana cyangwa se mu gitabo cya Samweli wa mbere. Ni Kayizari, ntabwo ibyo ngibyo bimuba mostoka afite. Ni ukwica, ni kuribwaribwa, ni intambara, ni kumena amaraso. Ibyo byo ntabwo afite gahunda yo kuvuga ngo aranezeza Imana cyangwa arayoborwa n'Imana. We yagombaga kugaragaza ibimurimo. Aho rero niho hari ikibazo. Abari bamutumiye se cyangwa se abo bari bari kumwe ko bitwa ko bahagarariye Imana, bavuga Imana, ntago bashishoje bavuge bati umwuka uri muri uyu muntu ni umwuka nyabaki, ni umwuka umeze gute. Ahubwo kuko nabo badasobanukirwa nabo ubwabo umwuka ubakoreramo uwo ari wo, bagombaga gukoma amashyi no kumuha icyubahiro kugira ngo banezeze kamere muntu kandi bayerekane ko bayubashye, kuko nta kibanza Imana iba igifite mu mitima yabo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, reka mbanze mvuge gatoya ku kintu cyitwa kuba abakozi b'Imana. Igihe Yesu yatangiraga ubutumwa bwiza, nibyo nakubwiraga, yasanze nk'itsinda ry'abafarisayo. Ni Yesu na Yohana bahagurutse hafi mu myaka 400 nyuma y'abahanuzi bitwaga ba Zekariya bari barikiwe ahera hahera mu rusengero ngo ntarinde ijwi ry'Imana ricyumvikana mu bwoko bw'Abisirayeli. Abafarisayo barisanzura, baridagadura, barya imisoro y'abaturage, barya ibya cumi, barya amaturo, barya inka zabo, barya ihene zabo, baragenda barahonjoka, basaza barabyibuha n'ibyubahiro byinshi, ariko muri bo nta na gato nyanga k'umwuka w'Imana bigiriraga. Barabagambanyi, barabicanyi, bahoraga bahakirizwa kuri Herodi, bagahakirizwa no kuri Pilato no ku mwami Kayizari. N'igihe Pilato yangaga gucira urubanza Yesu, baramubwiye bati uyu mugabo nutamucira urubanza uraba wihinduye umwanzi wa Kayizari. Pilato agira ubwoba, afata icyemezo cyo gucira urubanza Yesu, kandi abona ko Yesu arengana. Ariko Yesu arababwira ko bagomba gukora ibyo kugira ngo ibyahanuwe n'abahanuzi bisohore. Kwari kugira ngo rero Yesu yabwirije ubutumwa na Yohana bigaragaza nibo bonyine bahishuye kamere z'abafarisayo. Nta muntu washoboraga gutinyuka abafarisayo muri icyo. Abafarisayo rero ni itsinda ryakoranye n'abategetsi. Nuno munsi amadini akorana n'ubutegetsi, ntabwo akorana n'Imana yaremye ijuru n'isi.
kubera iki kubera ko ubuyobozi kuba umuyobozi w'idini cyangwa se umukozi w'Imana by'iki gihe ntago bivuze ngo ni Imana imushyizeho n'abantu bamwimika cyangwa se akiyimika ku giti cye kominote abantu bagahanga idini bamara kurihanga bakaryorganiza bagashyiraho amategeko ibintu byose bya kide droit n'ibindi n'ibindi sambikatif ibintu nk'ibyo idini rikemerwa rikandikishwa kwa Kayizari Kayizari akarisinyira ko ryemewe n'amategeko kuko nawe rigiye kumukorera azarivanamo umusaruro ariko abantu bimikwa n'Imana batandukanye n'abimikwa n'abantu ndaguha ingero zifatika ibyanditswe dusoma ikete Pawulo yandikiye abagalati igice cya mbere umurongo wa mbere muze kuhasoma n'abadukurikira bazahasoma Pawulo aravuga ati jyewe Pawulo intumwa itatumwe n'abantu kandi itatumwe n'umuntu ahubwo ari Kristo wanyihishuriye ndabandikira mwebwe itorero ry'i Galatiya rero iryo jambo risobanura ko hari abantu batumwa n'abandi bakimikwa n'abandi hari abantu biyimika ubwabo bakimikwa n'abandi bakaba ba bishop bakaba ba apotre bakaba ba pasteur bakaba n'ibiki n'ibiki ariko nta kimenyetso bafite na kimwe kiva ku Mana cyerekana ko ari Imana ibimitse kuko abantu bariyimika bakurikije ibyo basoma muri Bibiliya bya Ancien Testament byo mu nyuguti cyangwa se byo muri Nouveau Testament byo mu gihe cy'intumwa ni ibipirate byigana original ariko abimitswe n'Imana hari ibintu bitatu bibakorerwaho umupastere umuapotre umuevangeliste cyangwa se umuprofete uhawe iyo mpano uwo murimo n'Imana icya mbere shaka kukubwira nuko umukozi w'Imana ntabwo agomba kugira ahantu abogamira ntabwo agomba kugira aho abogamira mu by'ubutegetsi ntabwo agomba kuba aho abogamira mu by'ishyaka rya politike ntabwo agomba kuba afite aho abogamiye mu by'amoko kubera iki umukozi w'Imana aba ari muri zone netra aba ari hagati ahubwo afata ba bantu akabahuza n'Imana itegeko rya mbere mukundishe Imana imitima yanyu yose n'imbaraga n'ubwenge itegeko rya kabiri ni mukundane umuntu akunde mugenzi we nk'uko yikunda niyo mategeko Yesu yahaye aramwizera iyo umukozi w'Imana yitongo ni pastor cyangwa apotre cyangwa profete aboneka yuko hari aho abogamye ari mu ishyaka rinaka rya politiki azaba bigaragara ko ari kontre n'andi mashyaka ya politiki n'amategeko yayo n'amabwiriza yayo naboneka yuko ari mu moko fulani swate n'umututsi azishisha abahutu n'umuhutu azishisha abatutsi ntago bazahuza naboneka yuko abogamye mu kindi icyo ari cyo cyose ntago azafasha iyo kominote arimo icyo gihe yahuza abantu gute n'Imana ese ubwabo yabahuza gute kugira ngo abe umuhuza wabo n'Imana Yesu Bibiliya tugira ngo Yesu yari umuhuza waje kuduhuza guhuza abantu n'Imana niyo mpamvu Yesu Kristo ntaho yabogamye rero abantu kwitwa abakozi b'Imana ntibabonekeho ibimenyetso by'umwuka w'Imana abo ntabwo ari abakozi b'Imana n'abiyimitse n'abimitswe n'abantu uti kubera iki abantu Yesu yimitse agaragaza ibimenyetso by'uko ari we ubimitse amaze kwigisha intumwa ziwe akazitoranya ntabwo abafarisayo bazemeye barazipinze ahubwo bazigishyira mu murwi w'ibipinga bipinga amahame ya gifarisayo cyangwa se y'Imana ya gifarisayo bipinga amahame y'umwami Kayizari kugira ngo Yesu yerekane ko ari ubiyimikije ubimitse hari ibimenyetso byababayeho yabahaye ku bushobozi yabahaye ku mbaraga bakora ibimenyetso bakora ibitangaza bavuga ubutumwa bashize amanga bahamiriza Yesu imbere y'abakuru b'idini bahamiriza Yesu imbere ya Kayizari arizo za guverinema arizo za leta z'isi z'iki gihe icyo gihe rero haje kuboneka mwitandukanyiro hagati y'abafarisayo n'intumwa kuko byagaragaye ko intumwa zifite ibi izindi mbaraga bafite zibakoresha n'igitinyiro kuruta abafarisayo. Abafarisayo bari abanyamagambo gusa y'ubwenge n'amahame n'amategeko, ariko ku by'imbaraga z'umwuka nta n'igitonyanga bigiriraga. Ni ukuvuga rero yuko nimba abantu bitwa abakozi b'Imana ariko ugasanga barabebera kubebera baraca bugufi imbere y'umwami Kayizari, ahubwo n'ibyo Kayizari akora bidakwiye bakabikomera amashyi bakabiha icyubahiro, umunyabwenge umuntu w'ubwenge yahita abagwiza n'ubusa akabona ko abo bantu atari abakozi b'Imana. Mbaga urugero rw'ibyabaye Herodi yishe Yakobo ngo abonye binejeje Abayuda ashaka kwiyongeza no kwica Petero, ariko kuko Petero umugambi w'Imana wari ukimuriho ntabwo byakunze ko Herodi yirenza Petero. Reka mene ribanga batwumva, buriya nimubona umuntu apfuye akicwa arengana atarengana ariko akicwa, buri ijuru riba ryamutanze. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kwica undi ijuru ritatanze uwo muntu, kuko igira ubugingo bwose bufitwe n'Imana ntabwo bufitwe na Satani. Yesu niyo mpamvu yavuze ngo ntimugatinya abica umubiri, ngo ndabereka iyo mugomba gutinya. Mutinye iyica umubiri n'ubugingo byose ikabishyira muri geyino, iyo n'Imana yonyine igomba gutinya. Iyo rero umuntu yishwe agapfa, tuzabigarukaho buri cyo nacyo cyandike ahantu uzakimbaza ikindi gihe, iyo umuntu yishwe agapfa yarwara yakora impanuka yaraswa yaterwa igico bakamuniga inzira zose z'urupfu, buri ijuru riba ryatanze uwo muntu ko agomba gupfa. Nibyo riba rifite ubugingo bw'iyo ijuru ritabyemeye ntabwo yapfa uwo ari we wese. Niko na Petero atashoboraga gupfa kuko ijuru ryari ryamwimanye kuri Herodi kwa ariko Yakobo ryari ryamutanze, na Yohana Umubatiza yari yatanzwe, na Stefano yari yatanzwe kwa agomba gupfa. Ibyo byose biberaho kugira ngo bibe hari ikintu biba biri kwigisha abantu. Ndagaruka rero noneho Herodi ngo abonye atishe bimunaniye kwica Petero ashira igihe aragenda akora disikuru. Baturage bimuye Imana n'icyubahiro cyayo bakimika abantu, ibyo muze kubisoma mu byakozwe n'intumwa, ndumva ariho biri igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kirabivuga neza. Noneho ngo Herode akora disikuru, iyo disikuru abantu bayikurikiye ngo bavuze induru baravuga bati ngo iryo si ijwi ry'umuntu ngo ni ijwi ry'Imana, bagereranya Imana n'umunyabyaha. Kuko icyo gihe rero cyari igihe cy'uko umwuka w'Imana gikora, Bibiliya iravuga ngo marayika aramukumbanya aramuniga aramuhotora, ako kanya abantu babireba babona Herodi aturutse mu ntebe ye yikubise hasi, ako kanya agikubita hasi inyozi muturukamo kugira ngo Imana iminimize icyubahiro bamuhaye. Kandi abamushyize hejuru ntago Imana yagize icyo batwara, yabateze ikindi gihe. Ariko Herode ubwe kuko umutima we wahise wizamura yigira igitangaza ahita atura ikinyago kandi. Ibi bihe ntago ariko Imana ikora, Imana itwara ibintu buhoro. Impamvu rero abantu bashobora kwitwa abakozi b'Imana bakazamura umuntu bakamukomera amashyi bakamushyigikira mu bintu byose akora, nuko baba atari abakozi b'Imana. Abona abakozi b'iyindi Mana ni abakozi b'undi Yesu, atari Yesu wabambwe. Kuko Yesu muri Bibiliya ni babiri, n'Imana Bibiliya ivuga ni nyinshi. Hariyo bita Imana y'iki gihe yahumye imitima amaso y'abantu ni Pawulo ubivuga, hari na Yesu wundi tubona mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri 11 uhere ku murongo wa gatatu wa mbere kumanuka kugera kuri 15. Bisobanura ngo rero biriya bintu uri kumbaza byagombaga kugaragariza abantu yuko abo bizera nk'abakozi b'Imana nta cyubahiro cy'Imana kibariho, nta no guhamiriza Kristo bibariho, nta no guhesha ya mana bahagarariye icyubahiro cyayo ngo kigaruke. Ahubwo ho barabebera kuko batinya abantu, bagatinya umuntu kuruta gutinya Imana. Ndangiza rero ku kibazo cyawe. Iyo Perezida ababonamo icyubahiro cy'Imana, iyo mana ibakoresha yari kuyubaha. Kuko tuzi ibihugu bimwe na bimwe bya East Africa, twumva ko abaperezida babyo bubaha abitwa abakozi b'Imana. Uzajye nko muri Kenya, urebye abo ba Uhuru Kenyatta na nuriya umwungirije nibagiwe izina rye Ruto n'abandi, iyo bahuye n'abitwa bakitonga n'abandi ba bishop baho, barunama bagaca bugufi bakabasengera bakabarambikaho ibiganza. N'abangaba bumva bamagufuri bitabye Imana, iyo bahuye nabo babona mu bwiza bw'Imana barapfukama bakubaha iyo mana ibakoreramo. Abo rero uri kumbwira ngo ni barutayisire, iyo Kagame babonamo presence y'Imana, iyo mana yari kuyubaha. Ariko impamvu yabaciye amazi ni uko abayobozi b'amadini yo mu Rwanda yabonye ko benshi ni babaringa, ni bamanyangiste, ni abacuruzi na babizinesimani nk'abandi bose. Icyo batagetinga nabo ni ukwishakira ifaranga mu baturage, kuko na leta isoresha abaturage. Ni nayo mpamvu uno munsi numvise amakuru avuga yuko amadini yaho asigaye akorana n'ubwami bwa Kayizari nayo agasora, kuko babibonye ko ari business. Rero ibintu ni bibiri, yatanze ibyo afite, ibyuzuye umutima we, nibyo yabagaragarije. Yigeze babonamo icyo igikundiro cy'Imana n'icyubahiro cy'Imana no kubaha Imana, abaca amazi. Icya gatatu nuko nabo batari muri uwo mwanya wo kubahisha Imana ngo bashire amanga, ahubwo nabo bari mu kwishakira amararo n'amaramuko kugira ngo barebe ko bwacya kabiri bakabaho n'abana babo n'abagore babo n'imiryango yabo. Ariko ibyo byose shaka kuvuga ngo iyo bikomeje gutyo, Imana igakomeza gutakaza icyubahiro cyayo mu bantu, bigira iherezo ribi. Petete naryo tuzarivugaho, kuko biri biblique. Kuva Yesu yarabwirije ubutumwa muri Yerusalemu bakanga kumwumva, yarangije aririra Yerusalemu ayiburira akaga kagiye kuyibaho. Ntabwo byatambutse imyaka 30 gusa avuye ku isi mu mwaka wa 70, Kayizari bubahaga, Kayizari baramyaga, Kayizari abakuru b'idini bahaga icyubahiro, yarabahindukiriye ategeka umukuru w'ingabo witwaga Titus agaba igitero kuri Yerusalemu, arahagota, abaramyaga umuntu bose baricwa, abaturage barahashirira. Matthieu 24 irasohora, abagore batwite na bose bazabona ishyano ryasohoye muri mu mwaka wa 70 Yesu amaze kubivuga hashize imyaka 30. N'ubu rero abantu nimba badashaka kugarura icyubahiro cy'Imana kubera amacuro y'inda cyangwa se kwishakira inyungu no gutinya, bizabagiraho ingaruka ku Mana. Indangiza, abantu Imana yimitse ubwayo ibaha gushira amanga, ikabaha kuba abanyakuri, ikabaha kumva bababaye rubanda n'abaturage, bakarwanira ishyaka abaturage babo. Hari ikibazo nigeze kubaza, ndakibaza no ku magroupe, ndababaza ntese ko abaturage bose babarizwa hano habiri, babarizwa mu gihugu nk'abanyiri igihugu, bakongera bakabarizwa mu iyobokamana mu madini barimo. Muri ayo madini batanga ibya cumi, batanga amaturo, baritanga bakubaka amadini, ibintu byose bakabyorganiza ku mafaranga n'imbaraga zabo, na leta bakayiha amafaranga rwose, kandi ni ngombwa kugira ngo yorganize igihugu gitere imbere. Ariko kuki iyo bigeze iyo abo baturage barenganywa n'inzego z'ubuyobozi z'ubutegetsi, ese kuki ba bakuru b'idini badashobora gutabariza abaturage babo, abanyamuryango babo barengana, ngo babarenganure kandi ari abayoboke babo? Ni ikibazo nabajije, n'ubu ntabwo kirabonerwa igisubizo. ntibashobora kubarenganura bitewe n'uko Yesu yavuze ngo ndi umushumba mwiza. Abambanjirije bose ngo bari abajura n'abanyazi. Yesu niwe wamenyekanishije abakozi b'Imana b'abajura n'abanyazi abari. Ngo ariko jyewe ntanga ubugingo bwanjye kugira ngo nizo ntama zibubone. Urumva rero ni ikibazo naragarukaho mu cyo wambajije wampaye urugero kuri Rwigara nyakwigendera. Ese Rwigara ko mperuka yari umuyoboke w'idini ry'Abadivantiste n'umuryango we n'ukuntu yubatse iryo dini akarishoramo amafaranga akayaho agaha Abadivantiste benshi akazi igihe yajyaga mu byago na madamu we n'abakobwa be. Ni ikibazo nanjye nabaza umuryango we kandi nzabatumira mbabazi tukiganireho. Ese idini ryabo inzego z'ubuyobozi bw'idini ryabo zigeze zibatabariza? Zigeze nibura zandikira inzego za leta zijye mu bacamanza zijye mu mategeko zitabariza mu nshuti n'abavandimwe n'abaterankunga bababwiye bati umunyamuryango wacu ni mudufashe tumutabarize afite ibibazo ibi n'ibi. Ariko buriya ninganira nabo uzasanga nyakwigendera Rwigara Sinapo igihe cyose yamaze mu bibazo kugeza ubwo yitabye Imana umufasha we Adeline Rwigara n'abakobwa be barinda bajya mu gufungwa, wasanga nta mupasiteri n'umwe. Simbihamya kuko sindaganira nabo ngo numve, ariko nzabibabaza nimbona telefone zabo ntazo mfite. Wasanga nta mupasiteri n'umwe wo mu rwego rw'Abadivantiste na representant legal sindi shuwa ko yigeze batabariza mu byago banyuzemo. Aho rero niho abantu bagomba gukura amaso ku kintu cyitwa amadini n'abanyamadini. Nimba uno munsi abakobwa ba nyakwigendera na madamu we bashobora kuba barafunguwe, ntago babikesha abakuru b'idini. Icyo navuga ngo babikesha rya jambo ry'Imana bahagazeho, ko namubonye aburana afite Bibiliya yashize amanga adatinya. Aho hantu narahakunze cyane, narabibonye numva ndabikunze, ndavuga ni dore rero aho Yesu yavuze ngo utazampamiriza imbere y'abantu nanjye sinzamuhamiriza imbere ya Data n'abamarayika. Umwuka namubonanye muri uriya mudamu afite Bibiliya ntabwo ari umwuka usanzwe. Sindabona n'abagabo mu mateka yo mu karere k'ibiyaga bigari bafata Bibiliya bagahamiriza Yesu kuriye. Maze kubibona ku bantu babiri bishingikiriza Bibiliya, nabibonye kuri Adeline Rwigara, nongeye mbibonye ku mudamu numva ngo yitwa ngo ni Idamani, kufata Bibiliya imbere y'inkiko ugahamya ijambo ry'Imana akaba ryo wishingikiriza. Aho hantu ntabwo Imana yagukoze isoni, ntibishoboka. Igomba kugira ikikora, kabone n'ubwo waba uri umunyabyaha cyangwa utari umunyabyaha, upfa kwishingikiriza ijambo ryayo, ntabwo yagukoze isoni. Icyo ni kibi. Abo bapasiteri b'ayo madini se wigeze wumva bakopfora? Yesu rero yabivuze neza, aravuga ngo iyi segarije gutwara izo ntama Yesu warazirinda, ariko abandi bo barahunga. Ikibazo rero dufite ni iki ngiki mu byo wambajije? Abo bantu baterera imbuto abayoboke babo bageze mu byago ni abakozi b'Imana gute? Ubwo ndarangije, nimba nundi ikibazo cyawe wambajije gisobanutse, urakoze.
Urakoze cyane Pasteri. Nta kintu numva navuga cyane Bwana Pasteri Rora Bahati ku bintu byiza kandi amagambo asesengu yari mu bwenge, kuko watangiye kubwira n'abantu kuri umwigisha w'ijambo ry'Imana wa Bibiliya. Tugeze rero ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari byinshi cyane muri iki kiganiro abadukurikiye bifuzaga kugira ngo dukomeze tubaze, ariko tubahishiye byinshi mu minsi iri imbere. Mbere y'uko dusoza rero, reka mbaze umutumirwa cyangwa se umuyobozi wa kino kiganiro ariwe pasteri Laura Bahati. Niba hari ikindi waba wibagiye kongeraho cyangwa se hari icyo ushaka kutubwira, tusoze ikiganiro kuboneraho icyo kubamenyesha n'ikiganiro dufite kuwa gatatu ndaje mbabwire. Ariko mbere yuko dusoza, reka mbaze pasteri niba hari icyo yongera ku byo yavuze, yaba yibagiwe cyangwa se ashaka gutangaho mu butumwa. Ijambo ni rya pasteri.
Murakoze. Yewe ubutumwa naha batwumva no ubutumwa bugira buti ni mukura amaso ku bana b'abantu, nimba mushaka gutabarwa no kubona Imana iri ku ruhande rwanyu ibatabara mu gihe cy'ibyago n'amakuba. Ni murandure icyitwa ibigirwamana by'ibintu n'abantu. Kristo wapfuye akabambwa akazuka asubirana ikibanza mu mitima yanyu. N'impamvu nifuje nshimiye ko bampaye ubutumire kuri iki kiganiro, nta yindi ntego. Simba muri politike, simba mu ishyaka rya politike, ntago mbogamye ahantu na hamwe. Icyo nsaba bene wacu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari, nimusubize Imana ku ntebe yayo mu mitima yanyu. Ibyo nimutabikora iraje ibigishe, kandi izabigisha mu bikorwa, ntabwo izabigisha mu magambo. Irashaka ikibanza, mwarayimuye, mukura amaso ku bintu no ku bantu kugira ngo mukire umuvumo wo kwizera abana b'abantu. Yesu Imana yaravuze ngo ijuru n'intebe yanjye si n'indava y'ibirenge byanjye, mwanyubakira inzuki nihambere ubuturo. Ngo mbana n'ufite umutima umenetse agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanjye niwe mpozaho ijisho. Kuburyo umugabo afuhira umugore we n'umugore agafuhira umugabo we, niko n'Imana ifuhira abantu bayo yakunze. Nigufuhira rero ukanga kumvira, uzahukana nayo. Niwahukana nayo, ikizakwakira ni mukeba wayo, ni Satani. Abanyarwanda n'abandi bose mukomoka mu karere k'ibiyaga bigari, Imana ifite umujinya n'umubabaro ko mwayimuye, mukimika amadini n'amategeko yayo, mukimika politike n'amategeko yabo, mukimika abantu Imana mukayishyira ku ruhande, hanyuma mwarangiza dimashe mukajya mu materaniro muvuga ngo haleluya, ngo tuyoborwa n'umwuka w'Imana, ngo haleluya, ngo umwuka ni utuyobora. Umwuka kuyobora gute kandi uyoborwa n'amategeko y'abantu, uyoborwa n'amategeko ya Kristo? Ndarangije, ubwo ibindi bibazo bizavuka muzabitubaza. Simpisha telefone zanjye, telefone abazagira ibibazo bashaka kumbaza kuri iki kiganiro tuvuze muri za inbox ni guteranya 31 6 8 5 4. Iyo niyo telefone nkoresha ku bashaka kwiga Bibiliya. Dufite za groupe za Bible twigishizaho Bible study, za Back to the Bible. Facebook turahari BTB Bahati, no kuri YouTube turahari Back to the Bible NL. Twigisha Bibiliya. Si abantu bataza kutwumvira muri context, arabaherutse kunyiyama mu minsi yashize, nakoranye ikiganiro na Radio Iteme Amerika, numva bamwe barampamagara ngo kuki ujya kuvugana ngo nabo bantu ngo bigize abanzi b'u Rwanda, ngo kandi ababimbwiraga na bapasiteri. Ijambo nababwiye ni rimwe, abo bitwa abanzi nabo bakeneye kumenya Yesu. Abo bitwa abanzi nabo bagomba kwegerwa bakaganirizwa. Kandi ubutumwa bwiza ntabwo bwaziye abakiranutsi, ubutumwa bwiza bubereyeho abakiranirwa. Kandi imiryango y'ubutumwa bwiza aho ifunguriwe hose tugomba kuhinjira. Niba nadutumira kuri za Radio Rwanda n'ahandi hose kandi ma radio na za CNN na za Al Jazeera, tuzavuga y'ubutumwa. Abanyarwanda nimuve mu kintu cyitwa amacakubiri ya politike n'amacakubiri ya moko, mu bumwe muhuze, mu babavandimwe, murebe imbere, ejo hazaza habe heza. Nuko Imana ibampere umugisha.
Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane Pasteri Laura Bahati ku ijambo ryiza usorejeho, yuko twese dukeneye kumenya Uwiteka by'umwihariko. Nanjye hari ibyo nize kandi numva bifashije umutima wanjye. nkaba rero ndarikiye abakurikiye ikiganiro politike ikiganiro yobokamana na politike yuko ni kuwa mbere saa moja iwe zo mu Faransa za nimugoroba ni saa mbi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda I Kigali abanyarwanda hirya no hino ku isi yose muhawe ikaze kuri radio iteme ushaka ijambo tuzarimuha nagira ngo nongere mbwire abadukurikiye ko mu buhanga bw'ibyo muhamenyesheje ku kiganiro kuri YouTube mu kanya mufita mukibona ubwo ntabwo areje nkuko nari mbivuze mu kanya mugiye kukibona ikiganiro abashaka kuri YouTube mbere rero yuko dusoza nagira ngo nsabe ku buhanga bw'ibyuma mu tuje gatoya nagira ngo ndarikira abantu ko ku wa gatatu dufite ikiganiro kivuga ngo hari ibintu bimaze iminsi birimo bivugwa cyane cyane ku banyepolitike cyangwa se n'abandi bantu batandukanye dufite insanganyamatsiko y'ikiganiro kizaba kivuga ngo abavantara cyangwa se abasajya ni ikiganiro kizaba ku wa gatatu tuzaba dufite abatumirwa icyo kiganiro nacyo turifuza yuko kizaba mu bice bitandukanye ku buryo abantu bazagerageza kukiganiraho radio iteme rero ikishinzwe radio iteme radio ya arc urunana ruharanira impinduka nuko twifuza impinduka turashaka abanyarwanda kugira ngo bagendane n'igihe mukurikirane ibiganiro byacu kuri YouTube ejo mu gitondo mu kanya n'igihe cyose tuzatubagezaho ibiganiro biryoshye cyane banyarwanda kazi nongeye kubashimira ariko by'umwihariko nshimira Pasteur Bahati Rora ishimira no kuhanga mw'ibyuma ku kiganiro cyiza kandi ntekereza neza ko mu minsi iri imbere tuzakomeza kugenda tubazanira ibiganiro bibafasha kandi bihindura ubuzima bwacu muri rusange nakagaruka turi kumwe ngari kumwe na Umuhoza Benoit kuhanga mw'ibyuma mutusi
Mondi di gani karubari habayu munyami babaro yare gani jakengerewe ademe sumu sadaba atona guwa chanja guwe Abiri dana maranso Ashushanyu kwaneza kuriwe Afiti shusho yumugororoti Ikore ijaha vyanje Yampiri urupuru Kubiwe tumwana w'Imana niyo ntsinzi nirata Yeah, baby, could you tell me? abyanje yamfiriye